fast, and then pushing on my mevel. Do mention that fast, saying I'm gonna shake up, say careful. Just shake a hand one part, park on mental level. Quit a one, but that's a babble, baby, man, I wevel.
Spend it kubona kikwita, spend it kukono kitik.
Spend, spend.
Bilo menono na picture, na like my picture ko Insta. Hashtag physically, physically. My trendy ko tweet. Hard tack, jibin jali na we physically bila shida. Mtani, mundo maringo na vunja mashingo na datwa no sudu. Bacha mwezio silali milango vazi utangachwa na umbu. Na sijali akisema melisha limpota ni vyema ungenipa na juju. Kwangu wata mponjo kichaka na kata tu fast ujafata tu do. Mwazo menteka umeshika nilibeti na mkeka ujachana. Kileta mapeshe za ntesa ntapiga takuenda kijesh. Watoto wa macho kodo badala kuhaso wa mafogo. Nakoma na wako uwa mgongo na kushika papu kwa mikogo. Nakupa show show. Haina chose, haina duans, haina goes, haina guns, haina chose. Wendo wangu manzi joe. So just slow come advance ya promoter kwa saibani ya nani mtani ya anatisha. Fananisha na ule falafani boro cheno picha. Na konda msada gani zaidu shamba tukwa kichu. Mina bamba kama hivi, na tamba kama hivi. Suzi fambo kini ganda sito tanga tanga mchizi. Spenda kisema na bati kwa nawe, wanache ne nawe. Wanosema na bati kwa nawe, ni wazi ya wataki ne nawe. Ya kwamba nkismati kwa nawe, sisteki kwa nawe, sisteki kwa nawe. Unifanya ne habi, ne msafi, ne kwacho, anataka mpagawe.
Yawe, yawe. Tuko pamoja, talk a long time. Na mina wivu, baby, can't lie. Mina wivu, na miku kwacho, bado, no, no. Na miku kwacho, bado, no, no. Pamoja talk a long time. Na mina wivu baby can't lie. Mina wivu na siku tukisema bye. Itanumiza medulla. Wakikutaka sema no. Baby be my love. Milele utakwa nami yan milele bila hope. No no. Tuko pamoja talk a long time. Na mina wivu baby can't lie. Me no weave, na miku kwacha bado no no. Na miku kwacha bado no no. Tuko pamoja talk a long time. Na me no weave, baby can't lie. Me no weave.